purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy.
Hallelujah.
Hallelujah.
So now look at what you need to do in order to get into that book.
Angalia chenye unafaa ufanye ili uweze kuingia katika kitabu hicho.
To seek glory to the Lord.
Utafute utukufu kwa Bwana.
To seek honor to the Lord.
Utafuta heshima kwa Bwana.
And seek immortality.
Na utafute ya milele.
Which means imperishable.
Inamaanisha yasiyo haribika.
And when you look at the church today.
Na ukiangalia kanisa leo.
The church is busy seeking the perishable.
Kanisa linatafuta bayo yanaharibika, yale vile vitu vinaharibika.
That tells you that the church cannot find the names of its members into that book.
Inamaanisha kanisa haliwezi kupata majina ya washiriki wake.
Times are bad.
Katika kitabu hicho majira ni mabaya.
Times are very bad.
Wakati ni mabaya wapendwa.
They are seeking the perishable.
Wanatafuta vinavyoharibika.
And he's saying only those seeking immortality.
Na anasema wale ambao wanatafuta yasiyoharibika
will be able to get eternal life.
Watapata uzima wa milele.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is revelation.
Hii ni ufunuo.
We are finding a revelation in the church.
Unapata ufunuo kanisani.
And he said he will give eternal life to them.
Anasema atawapa uzima wa milele.
Now listen to the others.
Hebu sikia mengine.
Verse 8.
Mstari wa 8.
But for those who are self-seeking.
Na wale wenye kujitafutia wasiotii kweli.
Those who are self-seeking, looking for themselves. Self-seeking and who reject the truth and follow evil. Hallelujah. There will be wrath and anger. When you look at the church now, the church is you, the Christians. The church is busy self-seeking. For me, 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 me. What will I gain from that repentance? What will I gain from that church? What will I gain by going to preach this gospel in town?
Biblia inasema katika mstari wa 8, na wale wenye kujitafutia wasiotii kweli bali wakubaliao dhuluma watapata hasira na ghadhabu. Angalia kanisa hili, ninaenda kuhubiri town, nitapata nini? Ninahubiri, nitapata nini? Mimi ubinafsi miongoni mwa watumishi wa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he says, but for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger.
Anasema kwa wale ambao wanajitafutia wasiotii kweli bali wakubaliao dhuluma watapata hasira na ghadhabu.
He says there will be trouble and distress for every human being who does evil, first to the Jews and then the Gentiles.
Biblia inasema dhiki na shida juu ya kila nafsi ya wanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia.
Before the white throne.
Kabla ya kiti cheupe cha hukumu.
Hallelujah. First Peter chapter 1.
Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petero.
Verses 17 to 19.
Mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi wa 19.
Again, understanding how finer and finer you need to be refined in order to be able to partake of the rapture.
Tunaona jinsi tunafaa tutakazwe ili tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao watanyakuliwa.
Our God is not a joke.
Mungu wetu sio mzaa.
Our God said he's coming back for a glorious and a perfect bride.
Mungu wetu anasema anarudi kwa ajili ya biarusi ambaye ana utukufu na mkamilifu.
So surely that will come to pass.
Kweli kabisa haya yatatendeka.
It doesn't matter the number.
Haijalishi ni watu wangapi.
Okay, First Peter chapter 1.
Tusome waraka wa kwanza wa Petero mlango wa kwanza.
Verses 17-19.
Mstari wa 17 hadi wa 19.
He says, since you call on a father who judges each man's work impartially, hallelujah, live your lives as strangers here in reverent fear.
Biblia inasema, na ikiwa mnamuita baba, yeye ahukumuyo kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake. Enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni.
Listen to that. Live your lives as strangers in reverent fear.
Biblia inasema enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni.
That is how he's telling us to live.
Hivyo ndivyo anatueleza tuishi.
If we are to call on the Father who judges each man's works impartially.
Kama tutamuita baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo.
For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.
Biblia inasema nanyi mfahamu kwamba mulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na mwaa, yani ya Kristo.
Verse 20 says he was chosen before the creation of the world but was revealed in these last times for your sake. You see that?
Biblia inasema naye ajulikana kweli tangu zamani kabla haijewekwa msingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu.
Through him you believe in God who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God.
Biblia inasema ya kwamba ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu.
Verse 22 says, now that you have purified yourselves by obeying the truth, remember that obeying the truth, not the lie, obeying the truth, not just listening to the truth, not hearing about the truth, obeying the truth, that is the word of God. Again, I repeat, 23 says, now that you have purified yourselves by obeying the truth, not a lie, the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart.
Biblia inasema katika mstari wa 22 ya kwamba mkiisha kujitakaza roho zenu kwa kuitii kweli, sio uongo, hata kufikilia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo.
Now listen to verse 23, very interesting to you.
Sikie mstari wa 23.
He said, for you have been born again, not of perishable seed, by the way, listen to that, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. For, 24 says, all men are like grass, and all their glory is like the flower of the field. The grass withers and the flower fall away, but the word of the Lord stands forever, and this is the word that was preached to you.
Amen. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele.
The Lord is saying that we should be able to maintain that imperishable seed that we receive.
Bwana anasema ya kwamba lazima tudumishe mbegu isiyoharibika ambayo tulipokea.
We received an imperishable seed that came from the mighty blood of our Lord Jesus, chosen before the creation of the earth, during the laying of the foundations of the earth.
Tulipokea mbegu isiyoharibika katika damu ya Yesu kabla hata ya kuumba msingi wa dunia.
And then now he's being revealed to you.
Na sasa anafunuliwa kwako.
So you can be able to prepare for such a time as this, even for his coming for the church.
Ili ujiandae hata kwa wakati kama huu kwa ajili ya kurudi kwake.
And he's saying, don't switch, don't shift now and go into imperishable seed that you do not even receive. That's not the gospel you receive.
Anasema ya kwamba musitoke na mwenende katika vitu ambavyo vinaharibika, ambavyo hata hamkupokea. Inamaanisha hiyo sio injili yenye wewe ulipokea.
And then he says in chapter 2, therefore get rid of the following: malice.
Biblia inasema katika mlango wa pili wa waraka wa kwanza wa
Petero, get rid of malice,
anasema basi wekeni mbali uovu,
and all deceit,
na hila yote
ya udanganyifu, hypocrisy,
na unafiki,
envy,
na husuda,
slander of every kind,
na masingizio yote.
And he says, like newborn babies crave for spiritual milk.
Anasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa.
So that by it you may grow up in your salvation.
Ili kwa hayo mpate kukulia wokovu.
Now that you have tasted that the Lord is good.
ikiwa meonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili.
So he's asking that even in your faith you need to grow.
Sasa anauliza ya kwamba hata katika imani yako lazima ukue.
But you see, he's talking about malice, deceit, hypocrisy, slander, all those things that will for sure separate you from the Lord even during the rapture.
Anaongea kuhusu uovu, hila yote, unafiki, usuda na mazingizio na hayo yote ambayo yanaweza kufanya usiweze kunyakuliwa.
2 Corinthians chapter 5 as we continue towards the end.
Tusome wa Korintho wa pili mlango wa 5 hata tunapoelekea mwisho.
2 Corinthians chapter 5, somebody.
Wa Korintho wa pili mlango wa 5 mtu.
Verses 1 to 10.
Kitabu cha wa Korintho wa pili mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10.
And it says in verse 1 of 2 Corinthians chapter 5, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands.
Biblia inasema kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibika, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele.
He is still emphasizing the fact that you should focus on the imperishable.
Anasisitiza akisema mnafaa muangalie yale ambayo hayaharibiki.
And let me just remind you, when he was talking about the rapture in 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 53.
Wakati alikuwa akiongea kuhusu unyakuzi katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 50 hadi 53.
He says, remember that flesh and blood will not inherit the kingdom of God.
Anasema mwili na damu haitaurithi ufalme wa Mungu.
And you see him persistently saying that the perishable cannot inherit the imperishable, he says.
Na anasema ya kwamba vinavyoharibika haviwezi kurithi visivyoharibika.
And that's the same thing he's saying here, that you focus on the building that the Father has built for you, the heavenly building.
Na anasema ya kwamba wewe uangalie nyumba iliyo mbinguni yenye ulijengewa na Baba.
And look at the clothing and the way he wants you to behave. He says, meanwhile we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling.
Angalia mavazi venye anasema. Anasema ya kwamba katika mstari wa pili ya kwamba maana katika nyumba hii tuaugua tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni.
He says, because when we are clothed we will not be found naked.
Biblia inasema ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi.
He says again, for while we are in this tent we groan, and remember that very well, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed by life. Hallelujah.
Biblia inasema ya kwamba kwa sababu sisi tulio katika maskani hii tuaugua tukilemewa, si kwamba tuataka kuvuliwa bali kuvikwa ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima.
I'm bringing you to a very important place right now.
Nakupeleka katika sehemu muhimu sasa.
Even as we go towards the finality.
Hata tunapoelekea mwisho.
Prayer and repentance.
Tutaingia katika maombi na toba.
And for people to receive the Lord.
Na ili watu pia wampokee Bwana.
But first of all, I'm going to a very important area right
lakini
now.
Lakini kwanza tunaelekea sehemu muhimu sasa katika mafunzo yetu.
He says, now it is God who has made us for this very purpose and has given us their spirit. Remember that their spirit as a deposit guaranteeing what is to come. So you know, in whatever situation you are in, it is only he, the person of the Holy Spirit, that can surely navigate you and ensure that your name is in the book of life and that not blotted out, and so you can be part of the rapture.
Biblia inasema katika mstari wa 5 ya kwamba basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya roho. Amen. Kumbuka ni utu wa Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukufanya jina lako lipatikane katika kitabu cha uhai.
And not to be blotted out.
Na isivutwe tena.
Because remember that there is also the blotting out of names.
Kumbuka pia kuna kufutwa kwa majina pale.
Verse 6, remember what he says here, say, therefore we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. That is key. If you are comfortable in the body, then you are away from the Lord.
Biblia inasema katika mstari wa 6 ya kwamba basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana.
He said, if you are comfortable within the body, within the flesh,
ukiwa uko sawa katika mwili,
then you should know you are very far from the Lord.
Basi unafaa ujue wewe uko mbali sana na Bwana.
Verse 7, he says, we live by faith not by sight. And 8, he says, We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Listen to that, somebody.
Biblia inasema katika mstari wa saba ya kwamba maana tuenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana.
That's what I wanted to bring to your attention.
Hii ndio chenye nilikuwa nataka kukuletea.
That you should live your lives as strangers.
Ili uishi maisha yako kama mgeni.
Live away from the body.
Uishi mbali na mwili.
If you surely want to partake of the rapture.
Kama unataka ushiriki katika
unyakuzi. The book of Acts chapter 10, somebody.
Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10.
Again, Acts chapter 10.
Matendo ya Mitume mlango wa 10.
42 to 43.
Mstari wa 42 hadi mstari wa 43.
Wonderful, wonderful, wonderful. Today the truth is open to you.
Ni muhimu sana. Leo ukweli umefunuliwa.
So you should know that actually the day of the Lord, hallelujah, even the rapture, when the rapture comes, it is judgment.
Ili ujue hata unyakuzi ukija ni hukumu.
The Lord is bringing judgment because he will take only those that have lived in righteousness and holiness.
Bwana ataleta hukumu kwa sababu atawachukua tu wale ambao wameishi katika uhaki na utakatifu.
But that's not a new thing with our God. If you look at the Bible, you see that signature, you see that fingerprint all through the Bible, the fingerprint of the judgment of God.
Na hiyo sio kitu kipya kwake Mwenyezi Mungu. Ukisoma Biblia, unaona alama Mwenyezi Mungu ameweka alama ya hukumu kote katika Biblia.
And that is just his way. When he comes, he's always coming to take only the righteous. The time of Noah, he took away only Noah. The time of Lot at Sodom and Gomorrah, he took only Lot. So that's the nature of our God. When he's coming to take the church during the rapture, he will take only those that have lived in righteousness, whether it's only one, whether it's 10 million, whether it's 1 billion, it does not matter now.
Hiyo ni asili ya Mungu. Angalia wakati wa Nuhu, alichukua tu Nuhu na familia yake ambao walikuwa wenye haki. Angalia wakati wa Lutu, alimchukua Lutu peke yake. Hiyo ni utu wa Mwenyezi Mungu.
That is the nature of our God.
Hiyo ni asili ya Mwenyezi Mungu wetu.
Again, the book of Acts chapter 10.
Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10.
Verses 42-43.
Tusome mstari wa 42 hadi 43.
He says, he has commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. Again, that's beautiful. Look at that. He says, he has commanded us, command. He did not plead with us. Listen to me, Christians. He has commanded us to preach to the people and testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead.
Biblia inasema akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu.
So it's very important that even as a Christian you testify. This is the second time we're running into this now.
Ni muhimu sana kama Mkristo uweze kushuhudia.
And again, we are talking about your name remaining in the book of life, being in the book of life and not being blotted out. And it's so critical, it's extremely critical that you understand that at this point, you want to make sure that you evangelize. It's a command given to you, somebody.
Tunaona ya kwamba ni jambo la muhimu jina lako lipatikane katika kitabu cha uhai, na tunaona lazima ufanye uinjilisti, lazima uvue nafsi, mpendwa.
And he goes on down, say all the prophets testify about him, that everyone who believes in him receives forgiveness of sin through his name.
Biblia inasema huyo mnabii wote kumshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi.
The book of Isaiah 45.
Hebu tuangalie kitabu cha Isaiah mlango wa 45.
Isaiah 45, hallelujah.
Hebu tuangalie kitabu cha Isaiah mlango wa 45.
Isaiah 45, somebody.
Kitabu cha Isaiah mlango wa 45.
As we wind up, and then I'll go into the authority of Christ Jesus.
Tunapotamatisha, alafu tutaingia katika mamlaka ya Kristo Yesu.
And you've seen that he has immense, enormous authority, enormous authority.
Tunaona ya kwamba ako na mamlaka yote.
Again, Isaiah 45.
Isaiah mlango 45.
Verses 23 to 24.
Tusome mstari wa 23 hadi wa 24.
Hallelujah.
Hallelujah.
Listen to what he says here.
Sikiza chenye anasema hapa.
Start from 22 is even better.
Tuanzie mstari wa 22 ni bora.
He says, stand to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other.
Biblia inasema niangalieni mimi mkaokolewe enyi incha zote za dunia maana mimi ni Mungu hapana mwingine.
And he says by myself I have sworn, by himself he has sworn, by myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Before me every knee will bow and by me every tongue will swear. Hallelujah.
Biblia inasema kwa nafsi yangu nimeapa neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki wala halitarudi ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa kila ulimi utaapa.
And you see the judgment and 24 he says they will say of me in the Lord alone are righteousness and strength. All who have raged against him will come to him and be put to shame. That's the judgment that's coming, somebody.
Biblia inasema katika mstari wa 24 ya kwamba mmoja ataniambia kwa Bwana peke yake iko haki na nguvu. Naam, watu watamwendea yeye na wote waliomkasirikia watatahayarika.
Very important we understand surely saints.
Sasa ni muhimu tuelewe wapendwa wateule.
That we need to prepare as a church.
Ya kwamba tunafaa tujiandae kama kanisa.
The church needs to prepare for the end time.
Kanisa linafaa lijiandae kwa ajili ya nyakati za mwisho.
And the church needs to walk in righteousness and holiness.
Na kanisa linafaa litembee katika uhaki na utakatifu.
And the Lord has been emphasizing righteousness all through.
Bwana kimekuwa kisisitiza uhaki kila wakati.
And so the Lord is still insisting on righteousness because now he says you'll be able to face the white throne of judgment. You cannot escape that one.
Na bado Bwana anasisitiza kuhusu uhaki kwa sababu anasema utasimama mbele za kiti cha enzi, kiti cheupe cha enzi cha hukumu.
We need to be very careful with this excessive grace that has been abused.
Tunafaa tuwe makini na neema nyingi ambayo imetukanwa.
There's a lot of abuse of grace, 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 so much grace, but then we see that our Lord actually is coming to judge based on our righteousness, whether we lived according to his word or not.
Tunaona neema hii imetukanwa sana, imetukanwa sana, na tunaona Mungu anakuja kutuhukumu haki yetu hata tuishi katika utakatifu ama hapana.
And so it's very critical that we make sure that we seek and intentionally choose righteousness.
Na ni muhimu sana kuishi na tuchague kimaksudi uhaki.
Hallelujah. I'm reading from the book of Isaiah 49:18.
Tusome kitabu cha Isaiah mlango 49 mstari wa 18.
He said, lift up your eyes and look around. All your sons gather and come to you. As surely as I live, declares the Lord, you will wear them all as ornaments. You will put them on like a bride. Hallelujah. Talking about Christ coming for you, for the church.
Isaiah mlango 49 mstari wa 18. Huyo ni biarusi wa Kristo. Hebu tusome.
What a tremendous time we are in.
Ni wakati wa muhimu kiasi gani tuko. Biblia inasema, inua macho yako ukatazame pande zote. Hao wote wanajikusanya na kukujia kama niishivyo, asema Bwana. Hakika utajivika na hao wote kama kwa uzuri, nawe utajifungia hao kama bi arusi.
He's talking about Christ coming for the church.
Anaongea kuhusu Kristo kurudi kwa ajili ya kanisa.
Jeremiah 22:24.
Tusome kitabu cha Jeremiah mlango wa 22 mstari wa 24.
The same bride of Christ is talking about here.
Anaongea kuhusu huyo bi arusi wa Kristo.
Jeremiah 22:24 says, as surely as I live, declares the Lord, even if you, son of Joachim, king of Judah, wear a signet ring on my right hand. He's talking about his bride. Look at that. I would still pull you off. And he says he's not going to be tolerant to sin on that day when he's coming for his bride. So it's very important that you realize that even at that time, he's coming for a perfect bride.
Ni muhimu sana uelewe.
That ring on the hand has to be glorious and perfect.
Lazima uelewe ya kwamba anakuja kwa biarusi aliye mkamilifu.
Ezekiel chapter 5 verses 11 to 13. I'm just browsing through so you can be deep in these things. Read your Bible. This is helping you to read your Bible so you can be able to piece together the word of God.
Hii inakusaidia usome Biblia ili uunganishe neno
la Mungu. And mature up and see that even in the Old Testament and the New Testament the Lord was speaking the same conversation.
Na ukomae na ujue ya kwamba hata katika agano la kale Bwana alikuwa akinena kuhusu
hii. He's talking about his signet ring, the ring in his hand for his bride.
Anaongea kuhusu pete katika mkono
wake. The church is coming for you, church.
Ya rusi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Ezekiel 5:11 to 13.
Tusome Ezekieli mlango wa 5 mstari wa 11.
Therefore surely as I live declares the sovereign Lord, because you have defiled my sanctuary with all your vile images and detestable practices, I myself will withdraw my favor. I will not look on you with pity or spare you. That is the judgment he's talking about again. He says again, I repeat, therefore, surely as I live, declares the sovereign Lord, because you have defiled my sanctuary, that is what you see now in the church, in the four corners of the earth. Because you have defiled my sanctuary, hallelujah, with all your vile images and detestable practices, I myself will withdraw my favor. Roshe, my favor in Hebrew. When I talked about the anointing, I said, when the anointing of the Lord touches you, that means the favor of God is over you. So the presence of God can now go with you. Roche, we say it is I like, the favor that I want. He was telling Moses to go anoint Aaron so the anointing of God may fall on Aaron. And he told Moses, pick the best of the spices, Roche, the one I like, the best of the best, and then go and then anoint Aaron so my favor, Roche, will fall on Aaron and my presence will be on Aaron. That's why the rod was budded, Aaron's budded rod.
Mstari wa 11 Biblia inasema ya kwamba, kwa sababu hiyo, kama mimi ni ishivyo, asema Bwana Mungu, hakika kwa kuwa umepatia unajisi patakatifu pangu, kwa matendo yako yote ni ya chukiayo na kwa machukizo yako yote. Kwa sababu hiyo mimi nami nitakupunguza wala jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma.
Amen. So what he's talking about is here. He's talking about withdrawing his favor from the church.
Anaongea kuhusu kuondoa kibali chake kanisani.
And when we talked about the anointing of the Holy Spirit in the last series,
na tulipo ongelea upako wa Roho Mtakatifu katika mafunzo yaliyopita,
I told you very clearly that when the Lord was designing anointing of the Holy Spirit, even in the earlier conversation with Moses,
nilikueleza wazi ya kwamba hata wakati Bwana alikuwa akitengeneza upako wa Roho Mtakatifu, hata wakati alikuwa akiongea na Musa,
so he was sending Moses to go anoint Aaron.
Iya, alikuwa akituma Musa aende ampake mafuta Aaron.
And I told you very clearly that when he said roshe, which means take the best of the spices, the cinnamon, he talked the cane, the calamus, he talks about the myrrh, he talks about all those fine spices, and in Hebrew the word is roshe, the best of the best, the finest of the finest. And he said, when you bring that and you place it on Aaron, my favor will fall on Aaron. The anointing of God usually brings the favor of God in your life so the presence of God can go with you. And he's saying, if you have defiled my temple, I have removed my favor, which means I have removed my anointing from the church because of the detestable idols.
Anaongea hapa kuhusu Roshe wakati alimtuma Musa aende ampake Aaron mafuta. Na tunaona katika hali hii, alimwambia achague kizuri kuliko yote. Tunaona akiongea kuhusu kalamu, sinamoni na hizo zote.
Spices.
Anachukua kizuri kuliko vyote.
And then you see that when the anointing of the Lord came on Aaron,
na unaona wakati upako wa Mungu ulimkujia Aaron,
that means the favor of God is over Aaron. Every time the anointing of God comes on you, which means you are favored by God. Now you have the authority of God. Now you have the power of God. You have the presence of God. Favor. And here he's saying, if you najisi the temple, if you defile the temple, I remove my favor, meaning I remove my glory. I remove my anointing from there.
Wakati upako wa Mungu ulikuwa
juu. No wonder there is no anointing in the church.
Wakati upako wa Mungu ulikuwa juu ya Aaron, ilimaanisha ya kwamba kibali cha Mungu ilikuwa juu ya Aaron. Upako wa Mungu ni kibali cha Mungu. Na anasema hapa katika mstari huu wa 11 ya kwamba, mkinajisi hekalu langu, nitatoa upako wangu kanisani.
He says, I myself, he will not send anyone. He says, I myself will withdraw my favor. I will not look on you with pity or spare you anymore.
Biblia inasema ya kwamba Kwa kuwa umepatia unajisi patakatifu pangu, kwa matendo yako yote ni ya chukiayo, na kwa machukizo yako yote, kwa sababu hiyo, mimi nami nitakupunguza, wala jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma.
One thing you realize that we started from a place today where you came before the throne, the white throne.
Tukimoja unaelewa tangu tuanze, tulianza katika mahali ambapo ulikuja mbele za kiti cha enzi cha
hukumu. And we found that there is a book there that is very important.
Tulipata ya kwamba kuna kitabu pale ambacho ni muhimu sana.
The book of life of the Lamb of God.
Kitabu cha uhai cha mwanakondoo wa Mungu.
And we found that it be critical that on that day he finds your name written there, not blotted out.
Tulipata ya kwamba ni muhimu siku hiyo jina lako lipatikane limeandikwa pale alijefutwa.
And then I slowly took you into a lot of conversation that involved talking to you about the things that can stop you from having your name in that book.
Alafu tuliongea tukisema mambo ambayo yanaweza kufanya jina lako lisipatikane katika kitabu hicho cha uhai.
And we also talked about the things that you need to do to make sure that your name stays in that book, is not blotted out.
Na tukaongelea vitu ambavyo unafaa ufanye ili jina lako lipatikane katika kitabu hicho na lisifutwe.
And you see, now slowly I was bringing you to the Holy Spirit now.
Na sasa nilikuwa nikikuleta kwa Roho Mtakatifu sasa.
You begin to understand that now it is he, the person of the Holy Spirit, that has to help you here.
Ulianza kuelewa ya kwamba sasa ni huyu utu wa Roho Mtakatifu ndiye anafaa kusaidia
hapa. And you see that in this last segment we are beginning now to transition into the Holy Spirit.
Na tunaona ya kwamba katika sehemu hii ya mwisho tunaingia katika mafunzo ya Roho.
And I'm now talking to you now about the favor of God, the anointing of the Holy Spirit, that actually is all you need to crucify the flesh, to live in the imperishable, to live and seek the immortality, so you can inherit the rapture, the kingdom of God.
Na sasa tunaongea kuhusu upako wa Roho Mtakatifu ambao itakufanya uweze kusulubisha mwili, uishi katika visivyo haribika, ili kwamba urithi ufalme wa milele.
And I'm talking about the spirit.
Ninaongea kuhusu roho.
And now I'm coming to the sanctuary.
Alafu sasa nakuja kanisa.
I talked to you about the bride of Christ even in the Old Testament.
Nilikuongelea kuhusu biharusi wa Kristo hata katika agano la
kale. And he was telling Joachim, even if you were to be this ring of my bride, of ornament of beauty in my hand, if you have sinned like that, I would have removed you and thrown you away. No tolerance to sin.
Na tunaona ya kwamba alikuwa akimwambia ya kwamba hata kama una pete ya biharusi ukinajisi,
even if you were to be my bride and you are that defiled, I would have removed you and thrown you away.
Hata kama wewe ungefaa uwe biharusi wangu na umeninajisi, nitakutoa na kukutupa mbali.
He's telling Joachim like that.
Anamwambia Joachim hivyo.
And you see now he's coming in Ezekiel here. He's now talking about the sanctuary.
Na hapa katika kitabu cha Ezekiel sasa naongea kuhusu kanisa.
The bride of Christ.
Biharusi wa Kristo.
The church.
Kanisa.
He's saying if you're so defiled, I myself, I'll come and take away my favor, my anointing, my presence, my glory I take away now.
Anasema mutakapo jina jisi, mimi mwenyewe Kristo atakuja na kuchukua upako wake, kibali chake na hata utukufu wake sasa.
That means he is talking to the church now. When you look at the church where we are today, you are the church. The Lord took away the anointing and the Lord is asking that you prepare to be a perfect bride. He has no tolerance to sin. Even if you had a ring with him in that perfect wedding and you are in sin, he will remove and throw you.
Wewe ndio kanisa, mpendwa msikizaji. Ukijinajisi, Bwana anasema atatoa kibali chake ndani yako. Na hata kama huko na pete, wewe ungefaa uwe biharusi wake. Atakutoa na atakutupa, mpendwa.
The church, you are the ring that he has in his hand.
Kanisa, wewe ndio pete ambayo yako naye katika mkono wako,
kidole chake. He's coming to marry you. The wedding is taking place soon.
Anakuja kukuoa. Harusi inafanyika hivi karibuni.
But he's telling you he has no tolerance to defilement.
Lakini anasema yeye akubali unajisi.
You put the detestable idols, everything in there, he will get the ring and throw it away.
Ukitegemea vitu vinavyoharibika atanyang'anya wewe pete na atupe.
He has no tolerance to sin.
Yeye hataki dhambi kabisa.
So surely this wedding is going to be a perfect wedding.
Sasa hakika harusi hii itakuwa ni harusi kamilifu.
Zephaniah chapter 2.
Tusome kitabu cha Zephaniah mlango wa pili.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Tremendous times.
Ni wakati muhimu sana mpendwa msikizaji.
We are beginning to understand that the sweet Jesus.
Tunaanza kuelewa ya kwamba huyo Yesu mtamu.
The sweet Jesus that the churches have taught us, so sweet, so beautiful, sweet, sweet. At the end he can remove you that ring and throw it out.
Huyo Yesu mtamu ambaye watu wamefundisha ya kwamba ni mtamu mtamu. Mwisho anaweza kukutoa, atoe hiyo pete na atupe.
So there is a side of Christ you have not learned about.
Sasa kuna sehemu ya Kristo ambayo wewe mwenyewe hujajifunza.
Now repentance will be a necessity that you will need by yourself. Nobody will tell you of repentance anymore. After this you will begin to understand, just a moment, am I right with God? I need to repent, not that somebody tell me to repent. I need to repent to be sure that things are right.
Sasa kweli kabisa mpendwa msikizaji, utahitaji kutubu. Hautalazimishwa utubu. Kwa sababu utajiuliza, jina langu liko katika kitabu cha uhai ama namna gani? Kweli kabisa nahitaji toba.
And you remember what he said? He said, unrepentant heart. If you don't repent, you don't get your way into that book. You are blotted out.
Anasema usipotubu wewe hautaingia katika kitabu hicho, utafutwa.
Your name is blotted out.
Jina lako litafutwa nje.
And you see, now I'm moving you towards the Holy Spirit.
Sasa ninakuelekeza kwa Roho Mtakatifu.
And when I bring you to where the authority of Christ, when we're going to talk about the authority of Christ, I am going to speak specifically on the authority of Christ Jesus in releasing the Holy Spirit to you.
Wakati tutaingia katika mafunzo ya mamlaka ya Yesu, nitaongea kuhusu mamlaka ya Yesu Kristo kwa kukuachilia Roho wake Mtakatifu.
So actually the Lord gave you everything you need in order to be able to inherit the rapture.
Akika,
inherit
Bwana,
the kingdom of God.
Akika,
be part of the new Jerusalem. Akika, the city that has no sunlight.
Hakika Bwana alikupa kila
the
kitu.
The glory of God in that city.
Hakika Bwana alikupa kila kitu ambacho kinaweza kukufanya uweze kurithi ufalme wa milele. Uweze kuingia katika Jerusalemu mpya.
Zephaniah chapter 2.
Tusome Zephaniah mlango wa pili.
And I'm reading from verses 9 to 11.
Ninasoma mstari wa 9 hadi wa 11.
Hallelujah.
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 Look at what he says here.
Angalia chini anasema hapa.
Therefore, surely as I live, declares the Lord Almighty, the God of Israel, surely Moab will become like Sodom, the Ammonites like Gomorrah, a place of weeds and salt pits, a wasteland forever. The remnant of my people will plunder them, and the survivors of my nation will inherit their land.
Biblia inasema,
Hallelujah.
Basi kama ni shivyo, asema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, hakika Moabu atakuwa kama Sodoma, na wana wa Amoni kama Gomora, yani milki ya upupu, na mashimo ya chumvi ukiwa wa daima. Watu wangu waliosalia watawateka nyara, na watu wa taifa langu waliobaki watawarithi.
Verse 10, listen to what he says. Hallelujah. This is what they will get in return for their pride. Now remember one thing, pride. Pride. Pride will stop you. Stop your name from existing in that book. Stop you from having your name in that book. Pride will cause your name to be blotted out.
Biblia inasema mstari wa 10 ya kwamba mambo haya yatawapata kwa sababu ya kiburi chao. Kumbuka mpendwa msikizaji, kiburi kitakufanya jina lako lisipatikane katika kitabu cha uhai.
And he said, this is what they will get in return for their pride, for insulting and mocking the people of the Lord Almighty. Now you see, those of you that have mocked the women wailing, those of you that have mocked some Christians praying, mocking the people of God will ensure that your name not be seen, not be put in that book. Be blotted out.
Biblia inasema mambo hayo yatawapata kwa sababu ya kiburi chao.
Mocking the people of God.
Kwa kuwa wamewatukana watu wa Bwana wa majeshi na kujitukuza juu yao. Kutukana watu wa Mungu, kutukana wa mama waombolezaji, itafanya jina lako lisipatikane katika kitabu.
I told you today, as we continue, you will see the things that will stop you from having your name in that book, and the things that will help you to have your name there. That is the purpose of this meeting.
Utajua vitu ambavyo vitafanya jina lako lipatikane katika kitabu cha uhai, na vitu ambavyo vitafanya jina lako lisipatikane katika kitabu cha uhai.
And listen to what he says. Verse 11. The Lord will be awesome to them when he destroys all the gods of the land. The nations on every shore will worship him, everyone in his own land. Listen to me, he's talking about the Lord Jesus. This is Jesus doing these things I've been describing to you. He said every nation will finally worship him.
Biblia inasema katika mstari wa 11 ya kwamba Bwana atakuwa mwenye kuwatisha sana, kwa maana atawafisha kwa njaa miungu yote ya dunia, na watu watamsujudia yeye, kila mtu toka mahali pake, naam inchi zote za mataifa. Huyu ni Yesu anatenda mambo haya.
I've been talking to you about the judgment. He said the pride and those insulting and mocking the Lord's people, he was going to throw them out.
But listen to what is happening now. The plundering of their land. Everything. He will give out their land. Now listen to this. He says, every nation now will bow down and worship him. Jesus is the one. The Jesus you love. The darling you love. Your healer, redeemer. He is the one who is doing these things on the last day.
Huyu ni Yesu yule yule ndiye anafanya hivi. Wenye kiburi atawatoa na mtatekwa nyara. Huyu ni Yesu, kipenzi cha moyo wenu, mwokozi wenu.
Today I am teaching you about the Christ you have not known. The Jesus, the part of him you have not known. You've known so sweet, but now I'm teaching you the one that is zero tolerant to sin. The one that is holy, holy, cannot be mixed with sin. He judges, he sits on the white throne and people flee from him.
Leo nakufunza kuhusu sehemu ya Yesu ambao hujafunzwa tena. Huyu Yesu ambaye ni kipenzi mutamu, Yesu mzuri, leo tunaona akikaa katika kiti cha enzi cheupe cha hukumu, akiwahukumu watu.
And people run away.
Watu wanamtoroka.
And there is nowhere to run to.
Na hakuna pa kutorokea.
You see, in the entire Bible,
tunaona katika Biblia,
in the Old Testament, the New Testament, the Lord is having the same conversation about the coming of the Lord, about the coming of Christ Jesus.
Katika agano la kale na hata agano jipya, Bwana anatupa maongezi kuhusu kurudi kwake Bwana Yesu.
Same conversation is going on.
Ako na maongezi hayo hayo. Hallelujah. Katika agano la kale na hata katika agano jipya.
Surely the Lord Jesus, he is the King of Kings and the Lord of Lords.
Kweli Bwana Yesu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana.
And the judge of all judges.
Na hakimu wa mahakimu wote.
Hallelujah.
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 The one that healed thee.
Huyo ambaye anakuponya.
And then now he's a judge.
Na sasa yeye ni hakimu hapa sasa.
Tremendous moment has entered the church.
Ni wakati mkuu ambao umeingia kanisani.
Revelation.
Ufunuo.
Yes, the book of 2 Timothy.
Kitabu cha Timotheo wa pili.
2 Timothy chapter 4.
Timotheo wa pili mlango wa 4.
I'm reading from verses 1 to 8.
Nasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8.
He says, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Hallelujah.
Biblia inasema ya kwamba, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na walio kufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake.
Paul is writing this to Timothy.
Paulo anamuandikia Timotheo haya.
But the reason this is documented into the manual of life, the instruction of life.
Na kwa sababu haya yamewekwa katika maagizo ya maisha.
So you may learn from this and do this so you can be able to live eternal.
Ili uweze kujifunza kutokana na haya na uyatende ili
uweze kuishi milele. So in other words, he's talking to you, you are the Timothy.
Wewe ndio Timotheo sasa.
He's saying here.
Anasema hapa.
Preach the word and be prepared in season and out of season.
Anasema hapa lihubiri neno uwe tayari wakati ukufahao na wakati usio kufaa.
I'm telling you, if you want to be in the kingdom of God,
kuambia ukitaka kuwa katika ufalme wa Mungu,
preach the word in season and out of season.
Lihubiri neno uwe tayari wakati ukufahao na wakati usio kufaa.
Listen to what he says here. Correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. Rebuke sin. Correct, rebuke sin.
Angalia chini anasema hapa, anasema karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Anasema kemea dhambi.
And verse 3 says, for the time will come when men will not put up with sound doctrine.
Biblia inasema katika mstari wa 3 ya kwamba, maana utakuja wakati watakapo ya kataa mafundisho yenye uzima.
When you begin to talk about holiness,
ukianza kufundisha kuhusu utakatifu,
the church becomes empty.
Kanisa linabaki tupu.
They want to go to a place where they are being lied to.
Wanataka kuenda katika kanisa ambalo wanadanganywa.
Panda mbegu saizi upate your miracle right now.
Panda mbegu sasa hivi
right now.
Upate miracle wako sasa dakika hii.
And yet you know it's a lie.
Na umejua kwamba ni uongo.
You are in a dream.
Wewe huko katika ndoto.
And you're saying this dream is so sweet.
Na unasema ndoto hii ni tamu sana.
I don't want to wake up out of this dream.
Sitaki kuamka katika ndoto hii.
In other words, that's what you're saying.
Hiyo ndio chenye unasema.
And that is the time we have entered into.
Na hiyo ndio wakati ambao tumeingia sasa.
And he's saying, for the time will come when man will not put up with sound doctrine.
Biblia inasema ya kwamba maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima.
Instead to suit their own desires, they will gather around them great numbers of teachers to say what their itching ears want to hear.
Biblia inasema ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti.
And they will bring in a lot of philosophy, by the way.
Wataleta filosofia nyingi.
Analytical philosophy on the word of God. Analyze it. do the Paul school of thought, schools of thoughts, different philosophies.
Watalete filosofia tofauti tofauti, wakitafuta neno la Bwana wakifanya utafiti, utafiti wa Paulo, sijui namna gani.
And yet the word of God is very plain and clear. Even the village woman can just open the Bible and just see this truth.
Na neno la Mungu ni wazi kabisa. Hata mama kule kitongojini kule ndani anaweza kufunua Biblia na angalie tu naone ukweli.
And they will turn their ears away from truth and turn aside to myths.
Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo.
For example, 7 tricks of Christian wealth. 9 tricks of financial anointing. What? Hallelujah.
Kwa mfano, kama njia saba ya utajiri za wa Kristo.
Now listen to what he says, what he tells you to do.
Hebu sikiza je anakuambia ufanye.
But you keep your head in all situations. Endure hardship.
Biblia inasema ya kwamba, bali wewe uwe na kiazi katika mambo yote, vumilia mabaya.
He did not say enjoy euphoria. He said endure hardship.
Hakusema usherekee. Amesema vumilia mabaya.
And do the work of an evangelist, somebody. Do the work of an evangelist. Preach the risen Christ. Tell them Jesus is risen. He is the way, the truth and the life.
Biblia inasema fanya kazi ya mhubiri wa injili. Timiliza huduma yako. Uvue nafsi, mpendwa msikizaji.
Discharge all the duties of your ministry.
Timiliza huduma yako.
Don't listen to people criticizing you.
Usisikize chenye watu wanakuambia ama wanakudhihaki.
Why is he telling women to put on long clothes? That is a cult.
Kwa nini anawaambia wanawake wavae nguo ndefu? Hiyo ni dini ya uongo.
Then they are doing the modern church ministers. You know, we are modern Christians. We are liberated. The blood of Jesus finished everything. It is not our outward look. It's the inside thing. They use every excuse to promote immorality.
Wanasema sisi ni wa Kristo wa kisasa. Wanasema sisi tunavaa milisiketi kanisani. Mungu angalii nje, Mungu anaangalia ndani.
They use every excuse to promote immorality at the altar. And yet God said, Roche, mi Roche, I remove my Roche, I remove my favor, I remove my anointing if you defile.
Wanachangia ukahaba kanisani. Na Mungu anasema, Roche, anatoa kibali chake. Anatoa kibali chake.
Upako anatoa.
Anatoa upako wake.
Nguvu zake anatoa.
Anatoa nguvu zake zote.
Our God is holy, holy.
Mungu wetu ni mtakatifu.
Separated
mtakatifu.
From sin.
Ametengwa na dhambi.
Beautifully he writes it here.
Ameandika hapa wazi kabisa.
But you keep your head in all situations. Verse 5.
Tusome mstari wa 5.
Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all duties of your ministry. Your ministry have given you. Don't look at the way somebody's running, criticizing you. You just focus on holiness. Be a righteousness preacher.
Biblia inasema katika mstari wa 5 ya kwamba, bali wewe uwe na kiazi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa injili, timiliza huduma yako. Usiangalie jinsi watu wanakutukana, mpendwa.
Be a preacher of righteousness.
Uwe mhubiri wa ukweli, wa haki.
So you can stand before the counsel of the Lord.
Ili uweze kusimama mbele za mashahuri wa Bwana.
And when the accuser comes.
Na wakati mshtaki atakuja.
Like Zechariah 3 over Joshua.
Katika kitabu cha Zechariah mlango wa 3.
When the accuser was trying to accuse Joshua.
Wakati mshtaki alikuwa akijaribu kumshtaki Joshua.
And the father said.
Na baba akasema.
Isn't this man a stick removed from the burning fire?
Huyu ni fimbo ambayo imetolewa katika moto wakao.
Isn't this man a stick removed out of the fire of revival?
Huyu mtu ni fimbo ambayo imetolewa katika moto wa uvuvio.
And the Lord commanded that remove his filthy clothes, give him the rich garment, put him back to the revival fire.
Na Mungu akaamuru ya kwamba atolee mavazi yake, arudishwe katika moto wa uvuvio.
The enemy will find zero if you are a righteousness preacher.
Adui atapata chochote kama wewe ni mhubiri wa haki.
He is trying to accuse you before the father.
Anajaribu kukushtaki mbele za baba.
And the father will tell you what he told Joshua.
Na baba atakueleza chenye alimueleza Joshua.
In Zechariah chapter 3.
Katika kitabu cha Zechariah mlango wa
3. And he told Joshua.
Akamwambia Joshua.
All your sins are taken away now.
Akasema dhambi zako zote zimeondolewa sasa.
As long as you continue walking in my ways.
Jinsi unavyoendelea kutembea katika njia zangu.
I'll give you charge over my courts. You'll be in charge of my house.
Wewe utasimamia nyumba yangu.
And lead my people.
Na utaongoza watu wangu.
And if you want your name to stay in the book of life, to be written there and stay not blotted. Be able to do the work of an evangelist.
Na ukitaka jina
lako. Be in season. Be out of season.
Ukitaka jina lako liandikwe
katika. Preach it all.
Ukitaka...
In season.
Ukitaka...
Out of season. Preach it all.
Ukitaka jina lako liandikwe katika kitabu cha uhai, lazima ufanye kazi ya uinjilisti. Uvue nafsi wakati ufaao na hata wakati usio kufaa.
Chapter 3.
Kitabu cha Mathayo mlango wa 3.
Hallelujah. Matthew chapter 3.
Mathayo mlango wa 3.
Beginning verse 11 to 12. Only two verses there.
Tuanzie mstari wa 11 hadi wa 12.
The authority of Christ Jesus.
Mamlaka ya Kristo Yesu.
He says, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Remember that. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Christ has power to release the Holy Spirit to you. He can release him to you. And the fire is the same fire that encountered Moses, the burning bush. That fire is the same fire when you read on, it says, his winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, burning up the chaff with unquenchable fire. That fire is the fire of the judgment of the Lord Jesus.
Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 3 mstari wa 11 hadi wa 12 ya kwamba, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kumbuka, Bwana ana uwezo wa kumwachilia Roho wake Mtakatifu kwako wewe.
That's why you see he said, I'm the way, the truth and the life. Yeah. John chapter 14 verses 1 to 6.
Hiyo ndio kwa sababu unapata anasema ya kwamba yeye ndiye njia, ukweli na maisha. Kitabu cha Yohana mlango wa 14.
Later on he says, but the spirit of truth will come when I go, which means the Holy Spirit that he has released coming to you to lead you into all truth.
Anasema ya kwamba Roho wa kweli atakuja nikienda. Inamaanisha kwamba Roho wake wa kweli sasa atakuja aweze kuongoze katika
kweli.
The Lord has
power to release his Holy Spirit to you.
Bwana akona uwezo, akona mamlaka ya kuachilia Roho wake Mtakatifu kwako.
And the Father has power to release the Holy Spirit to you.
Baba pia akona nguvu za kumuachilia Roho
wake Mtakatifu.
Tunajifunza kitu hapa leo.
And he says he's baptizing you with his Holy Spirit and then with fire. That is judgment.
Anasema anakubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Huo ni hukumu.
And that's why you see down there he says he's having a winnowing fork in his hand, separating the wheat here in the barn, separating the chaff and burning with unquenchable fire.
Ndio maana unaona hapo katika mstari wa 12 ya kwamba anasema ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika.
In this segment we are looking at the authority of Christ Jesus.
Katika sehemu hii tunaangalia mamlaka ya Yesu Kristo.
Mighty authority.
Mamlaka kuu.
He can release the Holy Spirit to you.
Anaweza kumuachilia Roho wake Mtakatifu kwako.
And he can release the fire of judgment on you.
Anaweza kuachilia moto wake wa hukumu kwako.
Hallelujah.
Hallelujah.
We just saw him in the book of Hebrews chapter 10:31.
Tulimuona katika kitabu cha Waebrania mlango wa 10 mstari wa 31.
When he said horrenda kosa, it's a horrendous thing for you to fall in his hands judging you.
Alisema ya kwamba ni jambo baya kabisa wewe uanguke katika mkono wake akikuhukumu.
So you begin to understand the sweet Jesus you have been taught. This is the other side of him the church did not
na,
teach you.
Unaanza kuelewa ya kwamba huyu Yesu mutamu ambao umefundishwa, hii ni sehemu mwingine wake ambao kanisa haijakufundisha.
John chapter 15 verse 26.
Yohana mlango wa 15 mstari wa 26.
We are learning something here today.
Najifunza kitu hapa.
We are getting to get deeper into this today.
Tunaingia ndani leo.
John 15:26 to 27. Just two scriptures again.
Yohana mlango wa 15 mstari wa 26 hadi wa 27.
He says, when the counselor comes, whom I will send to you from the Father, he will send to you, the Lord Jesus will send the counselor to you. He has authority to send the Holy Spirit.
Biblia inasema, lakini ajapo huyo msaidizi, nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba.
From the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. He will talk about me, the Spirit that is coming, the authority of the Lord. He will talk about the Lord. He will testify about the Lord.
Huyo roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Huyo roho wa kweli atashuhudia Bwana.
And he said, and you also must testify, for you have been with me from the beginning. That means he's telling you that, listen to me, I am commanding you. You also must, and you also must, not may or should or can try to. He said, must testify.
Biblia inasema katika mstari wa 27 ya kwamba nanyi pia munashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Aombi, anaamuru ya kwamba lazima mumshuhudie.
If you want to see the kingdom of
kama
God,
kama mnataka kuona ufalme wa Mungu.
Romans chapter 8, we are talking about the authority of Christ Jesus.
Tuende katika kitabu cha Warumi mlango wa 8, tunaongea kuhusu mamlaka ya Kristo Yesu.
Romans 8:9-17, look at what he says here. He says, you however are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you.
Biblia inasema, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwafuata roho.
Listen to what he says. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Listen to me. That means for you to be able to be in the book of life, you must have the Spirit of Christ. He's going to release to you the Holy Spirit. So I wonder if you are not teaching your children how to receive the Holy Spirit. You are not teaching your church how to receive the Holy Spirit. They do not belong to Christ.
Biblia inasema hapa katika mstari wa 9 ya kwamba, lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwafuata roho. Kweli kabisa, kama hatufundishi makanisa yetu Roho Mtakatifu, basi wao washirika katika kanisa hilo sio wa Kristo.
And yet we know that you need the favor of the Lamb of God Christ to have your name in that book and even not blotted out.
Na tunajua ya kwamba tunahitaji kibali cha Yesu Kristo ili jina letu liandikwe katika kitabu cha uhai na lisifutwe.
Verse 10.
Mstari wa 10.
But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness, holiness. Because of that, your body is dead, your spirit is alive. I am asking you today, wherever you are, is your body still alive? And if that is so, why didn't you receive Christ and didn't you receive the Holy Spirit to kill the body so you can be alive in the Spirit in righteousness?
Biblia inasema katika mstari wa 10 ya kwamba, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu I hai kwa sababu ya haki. Na kuuliza hivi, hakika kama ulimpokea Roho Mtakatifu, wewe mwili wako umekufa kwa sababu ya dhambi ama namna gani?
And so I'm beginning to ask, if you are still living in the sinful desires of your old self, then please make sure you receive the Lord today. I'm going to pray for the anointing of the Holy Spirit to follow that, so you can be anointed and kill the flesh and live in the Spirit in true righteousness, so you can be part of the rapture.
Ninasema,
there's no time for jokes, no time for joking anymore.
Ninasema hivi, kama bado unaishi katika utu wa kale wa dhambi, nitamwambia Bwana akuachilie upako wa Roho wake Mtakatifu ili aweze kusulubisha mwili wako wa dhambi, ili akuwezeshe uweze kukua miongoni mwa wale ambao watanyakuliwa.
And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who lives in you. Look at that. He gives you eternal life now. In other words, he's telling you, now you have kitambulisho to be inside that book and also in heaven, without being blotted out.
Biblia inasema, lakini ikiwa roho yake, yeye aliye mfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliye mfufua Kristo Yesu katika wafu ataiwisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Inamaanisha sasa umepata kitambulisho cha kuwezesha jina lako liandikwe katika kitabu cha uhai.
Verse 12, it says, therefore brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, and you will live therefore.
Biblia inasema basi kama ni hivyo, ndugu tu wadeni, si tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana, kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali, kama mukiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi.
Verse 14 says, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. That's why you live. You enter into sonship. That means you've essentially gotten the citizenship into the kingdom we're talking about. Your name is in the book. You are living in righteousness. You're going to be part of the new city, the city of God, the city that does not need a sun or a moon, but the glory of the Lord is there.
Biblia inasema katika mstari wa 14 ya kwamba, kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Inamaanisha umeingia katika wana, ile hali ya kuwa mtoto wa Mungu. Wewe ni miongoni mwa wale wataingia katika mji wa Yerusalemu mpya. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni, wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uhai.
And that means you are in the list of the righteous.
Na sasa inamaanisha wewe uko katika orodha ya wenye haki.
I'm asking the millions of you listening today, are you living in righteousness?
Ninawauliza mamilioni ya wasikizaji, mnaishi katika uhaki?
And so verse 15 says, for you do not receive a spirit that makes you a slave again, or a slave again to fear, but you receive the spirit of sonship, and by him we cry, Abba Father. Remember in Hebrew say, Abba Sheli, my father. You say, Abba Father, that is the spirit you receive, the spirit that gives you sonship.
Biblia inasema katika mstari wa 15 ya kwamba, kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Abba, yaani baba.
Abba Sheli in Hebrew, Abba Sheli my father.
Inamaanisha
Abba Sheli.
Inamaanisha Abba Sheli kwa Kiebrania.
Abba Sheli.
Baba yangu yani.
It means now you can call him father. Now you have crossed over. If you're going to be a son in that family, remember one thing. An identity marker that you need to be in that family is holiness. Every time you go to a family, you can go, for example, to the family of the Wafulas. So all of them will have that identity marker, the Wafulas. But in this case, you have to wear the identity marker of holiness. Because in this family, holiness is the identity marker, righteousness.
Inamaanisha kwamba umeingia katika familia ya Mungu. Na kila mara wakati unaingia katika familia fulani, tuseme ni familia ya Wafula, utaingia na wewe utavaa jina hilo.
And the children wear that name.
Na watoto pia watavaa jina hilo.
Even the women can get married in that family, carry that name.
Na hata wamama ambao wataolewa katika jamii hiyo watabeba jina hilo.
That becomes an identity marker.
Na hiyo inakuwa ni kitambulisho.
And for this family where you can say Abba Sheli, my father, the family of God, now holiness and righteousness is a very critical identity marker.
Na sasa kwa familia penye utasema ya kwamba Abba Sheli, watoto wa Mungu, sasa tunapata ya kwamba kitambulisho hapa ni utakatifu na uhaki.
The Lord Jesus can give you authority.
Bwana Yesu anaweza kupa mamlaka.
So you can be able to inherit the kingdom of the Almighty God who created the entire universe, the galaxies, the heaven and the earth.
Ili uweze kurithi ufalme wa Mungu aliyeumba sayare, mbingu na ulimwengu.
Verse 16 says, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. 17 it says, now if we are children, then we are heirs. We can inherit heirs of God and co-heir with Christ. Hallelujah. Indeed we share in his suffering in order that we may also share in his glory. So listen to me, there's something very critical here. You have to be able to share in the suffering that Christ had. That's why he says, please crucify your flesh. Carry your cross and follow me.
Biblia inasema katika mstari wa 16 tukiendelea ya kwamba roho mwenyewe kushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Hakika ndio maana nakueleza ili urithi ufalme huu lazima usulubishe mwili wako na ubebe msalaba wako ndiposa urithi ufalme huu wa milele.
And we started from the foundation, we went all through the throne and the book of life, the things you don't need to do as a Christian, the things you must do, the things you must not do, and then we came to the spirit. And now we are talking about citizenship, that means your name is now appearing there,
tulianza,
the authority of Christ.
Wapendwa wasikizaji, tulianza katika kuweka msingi, tukajifunza kuhusu kiti cha enzi cheupe cha hukumu, tukaendelea, tukajifunza, na sasa tunaongea kuhusu kitambulisho. Kitambulisho hapa ni utakatifu na uwaki hapa.
So I want you to understand that the Holy Spirit, the Lord can send him to you.
Nataka uelewe ya kwamba Bwana Yesu anaweza kukutumia Roho wake Mtakatifu.
Galatians chapter 4 verse 6.
Tusome kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 6.
He says, because you are sons, God sent the spirit of his son into your hearts, and the spirit who calls out, Abba Father. Hallelujah, Abba Shelley, Abba Father.
Biblia inasema katika Wagalatia 4 mstari wa 6 ya kwamba, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Abba, yaani Baba.
Hallelujah.
Hallelujah.
So you see that Christ has complete authority in changing your citizenship.
Sasa unaona Kristo Yesu ana mamlaka ya kutosha ya kubadilisha kitambulisho chako.
The book of Revelation chapter 5.
Tusome Ufunuo mlango wa 5.
Hallelujah.
Hallelujah.
The authority of Christ, somebody.
Mamlaka ya Kristo Yesu.
Revelation chapter 5 verse 6.
Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 6.
Look at what it says. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by four living creatures and elders. Listen to me. Four living creatures that surround the throne of God are now surrounding Christ. They're surrounding the lamb at the center of the throne in heaven, somebody. Authority of Christ. The Christ you've been walking with, you don't know him. He is at the center, and the four living creatures are bowing down, and the 24 elders bowing down. The authority of Christ, somebody, tremendous.
Biblia inasema hapa katika mstari wa 6 ya kwamba, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wane, na katikati ya wale wazee mwanakondoo amesimama. Tunaona mamlaka ya Kristo hapa. Wale viumbe wenye uhai wane ambao wanazunguka kiti cha enzi cha Mungu,
they are now at the center, encircling the lamb at the center of the throne.
Wanamzingira mwanakondoo katikati ya kiti cha enzi.
And then he says even the 24 elders.
Anasema hata wazee 24.
And he had 7 horns and 7 eyes.
Na anasema alikuwa na pembe 7 na mwenye macho 7.
Those are the 7 spirits that were sent by God to the church. Christ has authority. He is the one that sent them to the church.
Hizo ndizo roho 7 ambao walitumwa na Kristo kanisani. Yeye ndiye ako na mamlaka aliyetuma roho 7 kanisani.
He says he had the 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent into the earth, all over the earth. Hallelujah.
Biblia inasema ya kwamba mwenye pembe 7 na macho 7 ambazo ni roho 7 za Mungu alizotuma katika dunia yote.
Verse 7, he says, he came and he took the scroll from the right hand of him who sat on the throne.
Mstari wa 7 Biblia inasema akaja akakitua kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi.
We are talking about Christ the judge sitting in the white throne. Christ the judge. We are talking about the authority Christ has. Today you will know something about Christ.
Tunaongea kuhusu Kristo hakimu ambaye anaketi katika kiti cha enzi cheupe cha hukumu.
Verse 8.
Mstari wa 8.
He said, and when he had taken it, the scroll, the four living creatures, the 24 elders, fell down before him, before the lamb. They fell and worshipped him. He has enormous authority in heaven.
Biblia inasema katika mstari wa 8 ya kwamba, hata alipokitua kile kitabu, hao wenye uhai wane na wale wazee 24 wakaanguka wakamwabudu. Hakika wanaanguka wanamwabudu mwanakondoo. Tunaona mamlaka ya Kristo hapa.
Each one had a harp, and they were holding golden balls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song to Jesus, the one you are walking with, the one you have been abusing. Now all of a sudden the entire heaven bowing before him, stopping and worshipping him, singing a new song to him.
Biblia inasema ya kwamba kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Mpendwa msikizaji, tunaona ya kwamba huyo Yesu ambayo umekuwa ukimtukana, sasa mbingu nzima linamuabudu.
They fall down and worship him.
Wanaanguka na kumuabudu.
And sing him a new song.
Na wakimuimbia wimbo mpya.
And they sang, they said, "You are worthy to take the scroll and to open his seals, because you were slain, and you with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation."
Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, "Wastahili wewe kukitua hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamununulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa."
Hallelujah, listen to this. And then he says, "You have made them to be a kingdom," hallelujah, "and a priests to serve our God, and they will reign on earth." Now he can be able to make a king. That is the authority Christ has. The Christ you have been abusing.
Mstari wa kumi bila inasema, akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya inchi. Huyo Kristo Yesu ambaye umekuwa ukimtukana, anakufanya sasa uwe mfalme.
Today you have to fear and respect and honor Christ Jesus.
Leo unafaa umuogope na umheshimu Kristo Yesu.
Verse 11 it says, "Then I looked and I heard the voices of angels numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders, and in a loud voice they said, 'Worthy is the Lamb who was slain.'" The entire heaven came to a stop.
Biblia inasema katika mstari wa 11 ya kwamba, "Nikaona, nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 × 10,000 na 1,000 × 1,000. Mstari wa 12 Biblia inasema, wakisema kwa sauti kuu, "Astahili mwanakondoo aliyechinjwa."
Worthy is the lamb who was slain.
Astahili mwanakondoo aliyechinjwa.
To receive power and wealth and wisdom and strength.
Kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu.
And honor and glory and praise.
Na heshima na utukufu na baraka na
sifa.
Then
I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all of them singing, "To him who sits on the throne and to the Lamb be the praise, the honor and the glory and the power forever and ever."
Na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya inchi na nchini ya inchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nalivisikia vikisema, "Baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na yeye mwanakondoo hata milele na milele."
Listeners, listen to this.
Munisikize wapendwa wasikizaji.
That is the authority of Christ Jesus.
Hii ndiyo mamlaka ya Kristo Yesu.
He has complete authority.
Ako na mamlaka yote.
In heaven and on earth.
Mbinguni na hata hapa duniani.
And so I'm asking today.
Na sasa linauliza leo.
When you examine yourself.
Unapojichunguza.
Do you see that you're having the right relationship with Christ?
Unaona ya kwamba uko na ushirika nzuri na Yesu?
If you know your relationship has not been right even as you are a Christian, let us go into a new covenant with the Lord Jesus.
Yo uhusiano wako sio sawa na Kristo, hebu tuende katika agano jipya.
And those of you that have been listening who are not born again, if you want to receive the Lord, this is the moment.
Na kwa wale ambao wanasikiza hawajaokoka, hii ndio wakati wa kuokoka.
And those of you that wanted to repent because you have not lived right.
Kwa wale wote ambao wanataka kutubu kwa sababu hawajeishi sawa, tafadhali sasa hivi ndio wakati wa kutubu.
Wherever you are right now.
Popote ulipo sasa hivi.
I want you to close your eyes.
Nataka ufumbe macho yako.
And if you are driving, don't close your eyes though, but if you are driving, if you can pull aside, or if you can just drive, keep your eyes open, keep driving. But repeat this prayer even as you drive.
Kama unaendesha gari, unaweza kuweka gari kando ili uweze kupokea maombi haya, ama uendelee tu kuendeza, lakini uone na uweke mawazo yako na tuombe pamoja.
And so let us all pray wherever you are.
Tuombe wote popote mlipo.
And I want to lead you into this prayer.
Nataka nikuongoze katika ombi hili.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
Hallelujah, the one that has maximum authority.
Hallelujah, yeye ambaye ako na mamlaka yote.
The most powerful name ever created.
Jina kuu, jina lenye nguvu kuliko majina yote ambayo yameumbwa.
So repeat with me, say, "Father in heaven."
Sema, Baba wa mbinguni.
"Father, today I repent."
Baba, leo ninatubu.
"I repent of all my sins."
Ninatubu kwa sababu ya dhambi zangu zote.
"All my personal sins."
Dhambi zangu zote za kibinafsi.
and all the family sins.
Na hata dhambi zote za jamii.
Mighty Father,
Baba mkuu,
today I receive Jesus.
Leo nampokea Yesu.
To be the king of my life.
Awe mfalme wa maisha yangu.
To be my Lord and Savior.
Awe bwana wangu na mwokozi wangu.
To be the king of glory in my life.
Awe mfalme wa utukuvu katika maisha yangu.
And Father, I ask you today.
Na baba nakuuliza leo.
Please forgive my sins.
Tafadhali nisamehe dhambi zangu.
Please don't remember my sins ever.
Tafadhali usizikumbuke dhambi zangu.
Father, write my name in the Lamb's book of life in heaven.
Baba, andika jina langu katika kitabu cha uhai cha mwanakondoo mbinguni.
And Father, help me so my name is not blotted out of that book.
Na baba unisaidie ili jina langu lisivutwe kutoka katika kitabu hicho.
Father, today bless me with the Holy Spirit in the name of Jesus.
Baba, leo unibariki na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu.
Father, today I am a new creation.
Baba, leo mimi ni kiumbe kipya.
Please remember me.
Tafadhali unikumbuke.
When the Lord Jesus comes for the church.
Wakati Yesu atakaporudi kwa ajili ya kanisa.
Mighty Jesus.
Yesu mkuu.
I have learned about you.
Nimejifunza kukuhusu.
You have maximum authority.
Uko na mamlaka yote.
All creation in heaven and on earth bow down and worship you.
Viumbe vyote mbinguni na hata hapa duniani wanaanguka na kukuabudu.
You have authority over every situation, every single thing ever created, ever being.
Wewe uko na mamlaka juu ya kila hali, kila kiumbe ambacho kimeumbwa tangu umbaji.
Now you can make me whole again.
Sasa unaweza kunihuisha tena.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
I have prayed.
Nimeomba.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Look for a pastor, get baptized. Something new has happened in your life.
Kitu kipya kimetendeka.
My heart's one.